tondera bamwefulira akasozi keyewanikira amutu yanya nanyini nyanja bambi nasaba amazi kabaka wabakabaka nebamukuba emigo ekisa kya Yesu nokuwonya abaana kukyamufumisa amagwa abantu beyetondera nebamufugira amalusu nanyini byonna nebamwambula yafali bwerere yakyolongwa Sujali minji ne Petero yatia bwebamubuza Yesu na ye yamwesamba yagamba simumanyi oyo musajja simumanyi bananga
kawala nga kalubirisa
anakawala kana bakatya ye
kopita
simumanyi oyo musajja simumanyi bananga
kawala nga kalubirisa
Enkoko
yako kulima
Simumanyi Oyu musajja simumanyi banange
Ya damu yako kulima
Simumanyi Kana kawala kana bakatya ye Chajafi Neba musoge fume pambu Neba kaka santi mugezi Neba gavanolo nengo yeze tata Bamuzi kamutane yolwazi Neba sako ne jinjiri chuma Neba lekaona bakumi Na yera ya vayo na amani Ama ulira gogendese Oyo Yesu ya mpaga Saya bange zatasanira yangaza emige jakuba Yesu zateje jimponye ndwade
Yesu zakumange sagala kuwegana
Nange